Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen e Fulfulde.
Aljumare sapo e joy lewru décembre jenna yamde soki do radio jamana jenne miden tawa e maison de la presse do Bamako do jottinono do kabaruji do yumar way galo Salim Diawara won to boggi jamde to se grabe on compétitivité wattu joni o do won kabaru dembo karasi nyalawmo heje nama do li adnara Allah do fu do mali do be jottoto wattu joni yalla hono be kani yewirdi do golleji be chakko basiji do won dembo karasi hollitindi nogay dubi nogay e joy ko do wadi leedi meden dika fa hande ho nyoto wobbe ko litti wide walal wala ko wayliti lehem do Bamako do jamarnde hakkilaji mudi an gondi e feccade hewbe mabbe kolliti demokrasi dum feewa e feewa wobbe do kolliti dum faama ka leedi meden di golleji G5 sa heddi lewru wotor tan heddi be do yimbe le ngada imma darabe kolliti wide attobe natude e basi o furdum won leedi Mali ni Burkina Faso kani e Niger dido kabaruji do kama kenen wakande gonno wadde botu mabbe to mottito kanko do won neddo INPS no dirtel Amadou Ndioum lebbi je ko mo sutono le lamu motti o nokko no dirtel o wala do hollita wede kenya o yoppitama secret makko be kollitiwi dum beltiki do hen sanne di wonono sembe kabaruji dum jogini o do betande di bismillah modon e hedade litinde wiide nyalaande heedenaande demokarasi li adnar ndu fu mali an han yamminde do nyaloma handen o sisili cubaado no basi di kan sakirede dubi no gay joy ko demokarasi bangile leedi mali ndi hollitinde wiide wakandirum bangannonde jamarnde fu immi so hippuno laamu militaire ngonno leedi meden di tiagal mudum ko demokarasi o bangi ko fa hande tiidala jan gondi e mater leedi ndi wakkati fu laamu di mbayli tite ko dum waylta ko sakiti ko wadi so tiidala di jotti leedi mali Muhammadu Samaseku
nyande noga e jogom liru mars sitande 1991 woni ko imma draji kewdi di bibe leedi ndi ngadi lati sababu hippude laamu Moussa Traoré hitande tiagal mudum leedi ndi landini wuteji bangal demokrasi ndem woni ko balé e pele politique kewda juina e kanya gollirde ko manude yidugul kabaruji der hitande 2002 woni ko welter laamu o wadi li deejere tiagal mandaji di jukondirde Alpha Omar Konare o totti laamu o general kiddo Amadou Toumani Touré kala haldi imma draji 1991 ka kanko ko le hitande 2012 nde lebbi seden fadde timugol manda makko o woni ko welter laamu e 12 sembe lolido kudeta wadi der leedi ndi tatobbo e le tariki mayri murtireji gubbe kaptoje e kanyi bonandaji jadinkobe der sahal e kanyi selaji der baleri lati sababu wasgul hebdo laawu lirwera leedi malindi ka e do tinare leede runde afrique nde kanyi kedde adnaru ndu kabitibe be jabbi yoppude laamu nden woni ko laamu hakunde juina wuteji kesidun landinama der hitande 2013 ka dum fufetawde leedi ndi feccike ndi wondi dun fa handi itelaji jadinkobe hakkeji en e kanyi yoppitere tabaka fi der tateji yoga leedi ndi
dubi no gay e joy ko demokrasi bangi leedi meden di honjotobe dunki ande fu kollitiwide ko heewi dido golleji pewa e sabi de bale kewde mata e ciudde sar wuteji dino ngori leedi meden di kede kanko no dirte docteur Mamadou Gissou yo janginowo jande dotto wure leedi ndi ko mo sifi do hen do faccitango Muhammadu Samaseku
en terme de gouvernance vous avez vu
on taki bangal jogla lamu o ndedo yoppitere der imadraji kender yedugul kabaruji dum walda e sifa hakitere lamu kuntunado hore o derno uteji kabaru demokrasi o yo buri fu fello gondo der jogla lamu o lati do jati sababu wadi denagu ngududo rafebude sagu amen yo batte o do kabaru on non idabo o yo rafi potal der jogla kebeledi ndi kanyi rafi darade e darde mudum lamu kobe be e do yebare lamu o fay juungol lo golure kewde kaboje yurguidu gujidi nafali derno hono dido sifaji di sombinta fi jogla lobbo lamu o an hani kuntunen hore nuyle kabaru demokrasi dum woni martinde kumpa kabaruji e kala golleji yalla bibe leedi ndi na kumpita no fewri
do Bamako do hakkilaji dan pecci do majjun won kollitimbi wiide wala fu ko demokrasi o nafile leedi meden di wobbe antondo kollitimbi wiide demokrasi o faama ka no dum worgino dum wadi so kuddeji goddi kesen an gondi e wadde le leedi meden di be bi ko heewi jamarnde faama no dum wori kede ko Bamako ko be cifi do hen
natidi do dubi noga e joodi mi en joodina demokrasi vraiment tekkudo sanne fami no parce que hunde kulle ko gollete le mudum an heewi sanne faut que yimbe tadi pamine tafo no demokrasi o yarata lati fu yimbe na bay halde joni no weldi dum en bon atay arande dum wala no te militaire ngonno do bon en bay wi de won ko yeye so sedda mais wala fu ga yeye so to parce que wonbe pam ay faande kulle di yarata
dubi noga joodi ngadden eden e demokrasi men dubi noga joodi en jeyi hono nafa majjun sanni do wi du en paamay nafa majjun sino dun jogi nafa de sen kebbi no faamude dun jiyanno nafa majjun sanni jonno leedi men di heba e faamude nafa demokrasi wobbe cikkitan se yama demokrasi fu wadan ko jidda yanna mo jidda wadan no jidirra fu ay leedi ne se latki honono en fu an heewi ko leedi ni bonak ay dun yottine hande kay dun jott pour que yimbe paama demokrasi sina homo fu nangira demokrasi on hono hunde mudun tawe en gollira e hakkille tawe do en paamindira e leedi men di an euro no worna
sa grab so ngabbi do be mala me ande ngalo do bayil ni tirton mi joju mo don no noddi mi do di do numero ji di kalon ko ji don chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi Minitere ngabe didon keddikile hen goto majji mobile gotel yaadama do woni yubbo inde bonana ngada do fode arme mali nokkono dirtede menaka cedibe e quality wide o do bonanda wadi ton kikide kenyan wattu jono golleji di fu yawne tan dum be gonde fiide dabareji mudun kanko Ibrahim Boubacar Keita ok tagal ko motili yidude yimbele lamibele lefol G5 sahel gol wattu jono holitan wede mangal pad en be kanyen gonde wadde kawtal mudun to sewade to le majjum be jewto to wattu jono yalla hono de do gube kaani sakirede le o do nokku kanyen no jawlele de gorri Ousmane Dicko
Ewi horeje eta major Armé Malick Bemba Moussa Keita imade batu o yo jabande golleji kadi me ande G5 gadaado nyande aral barnde bamako do e golleji ndogi e do hono no gubangal gollirta fa warde e watande hakkilo no be jomirte kanyu e daddude hejo golle no be kabaro fa nawo ewi horeje Armé Malick non yo jubbinde golleji hakkuno mabbe e notibe leede Europe de yalla ana gonda fa warde e miijade no be do jomirte woni ko hakkilani dogi e do mum kabar kebal jawdi fa ngal gubal imodaro ana SMB e ko immini kananke leedi mali de do yontere yaade to honoro mudum fedende be habatobe ujinaji joyon wondube le G5 Sahel daranta habde gube torroje de do keri leede joyi fedende e wi horeje etat major Armé Malick non golleji chopoji keri di ana ndamta le lewru warondu di soldats en Burkina Faso Mali kany e Niger daranto
hollitindire sekirabe dum no kanko no dirte Amadou Ndium gollowo leyi INPS gal ko mo sutuno so mo wadi e juude yimbeele sutubem be lebbi joyi miccitede wi do sutuno mo lewru avril jabbinondu nokko no dirtedo wala do idum le laamu mutti o wattu jono yoppitaamo hemti hore makko dum woni fedde huminiine non o worrino kanye sekira makko be fu kollitiide beltiki be biido mo selli nyalawmo handen o bas fuola e makko kede kanko no dirtedo Oumar Cissé o mo lende do fedde ko mo sifi do hen
beta ko min nani wiide sakki jamen kanye moona men Amadou Ndium o yoppitaamo yattude juude jaadi kobbe dum ne mi beltiki hande fa hasane dim kokor kabar be kany yimbe fu indi salom yopite dum ne ke wala ko mi andini mi milno ni de milamen wala fu ko mbi de ngini wala neddo mo hakude ko kala kobbe nagudu makko wala nafa batte mu ni be yopimo wiri be tadde be yopitimo kambe hore mabbe mi bandini be parce hande o yopitaama o mo selli basu wala makko o hewti galle makko dum yotaji mawdi mi nodda kala kobbe fa hande won nangabe won kobbe juri dum sondage ni bon ala e hapa hapo jame min dardi e kala kobbe be kalda e jom malfe be kawde mabbe sala be an hewta
le mudu Amadou Warté hande ci mudu se grab dun won figol ballon le rumde Afrique de kedude hirnange Kenya Mali fiide e Nigeria be ngatta e boddu ben dun ngatta be fi boddu goto ko warato ko be kani fiidude Ghana hawi dun won Guinée watti dun baddi didi
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
lodo ni en le region ngaji meden di en puiran do sigaso do faminde jama o tinno yahle ciudi dogotoroje de do won faanda kawrtal puddo galton hecci kenyen e be gondi to tindir do hen hakkilaji wotnaabe fayotto yo lamu kobe bale o en zengaji faano gonno le o do golle so durute ngardam faado kuchala do be gondi hokkude dum woni sukaabe gobbe ton jangobe jandile le yire be ande be gondi hokkude dum ton kurngaji le majjum be bi kon sababu mudu fa beedana be do sukaabe ande le balde noga farde dum woni ekolo uttede lanini bo do golle yo walde sukab jokal humuninde kabaru yirwere le lamu kuchala se durute ngardam faado kajolo do ko yata yimbele temdro sukab jokal be gombe le fedde ansar din nokuno dirtede mesini kambe gondi e wutu to nokkule mabbe gonde tonde wolitan wede be jehi be buto yi dum wonono ciudi mere gondi toddi kanye ciudi dum wonono zanarba ngabe ko nande mudum se grabe sembe kabaruji dimin jogini on do bete hande bi anni nyalawma kegenado kabaru dembu karasi joogi adunaara Allah ndu fu dum heejama dum won der o yowtirana haani wadede do bomo ko do hollitindi wi do ko yaata yimbe len dum ko yaata duubi noga ko demokrasi bangile leedi meden di honjoto wobbe ka kolliti wi do wala fu ko feewi le hen fa hande balal gonde matede le hen do bomo ko do hakkilaji jamaana fecci wobbe kolliti wi demokrasi wala fu ko nafi won hollitti bi wi do jamar ne faama no do worri tan golleji G5 sahidi an anni yawnede le ko warata ko lewru waroru ndube pudata lugaji mabbe non be biiri anni yibe natude le hen arande do wona Mali Burkina Faso e Niger dido kabaruji ndokama kenyen rebe gonno wadde bottu mabbe do won to seware to wolitinde wiide kanko do won gonde le fedde IMPS no dirte Amadou Ndium ciagal ko wadde juude be do yimbe le lebbi joy ko be joppitimo kenyen mititere ndido o sutonoma nokko no dirte do walaado idum le lamu motti on secret mako kanye fedde humine kabaru e do golleji fukoliti wiide mbelti gedo hen sanno yo hoti suudu makko do mo selli basse fu wala e makko di wono no sembe kabaruji di min jogino do beete hande di ka fa hande kedde hedaade honno andirro no do e seeda yowtere meden de ana wodi wa salam sido tamani